jimbo kwa wakati amejibu maombi. Jamani Yesu wangu, oh, amejibu maombi, amejibu kwa wakati. Huyu Yesu, jamani Yesu, wapi vigelegele? Shekinah.